esikoleni yohlala ngimbongo baba noma awumina bamfundisa esikoleni ashawe sale avule umqondo afundise into engayazi agcina sengiyazi indugu yami mina ngishaya ngayipeni ngihawula mina ngivika ngalibela indugu yami mina ngishaya ngayipeni ngihawula mina ngivika ngalibela afanele ngifunde mina
ngiyafunda
akumele ngibhale
ngiyabhala
afanele ngifunde mina
ngiyafunda
akumele ngibhale mina
ngiyabhala
into ezingenalibeni nephepha azinagaranti sigcine emandleni sigcine empini into ezingasayinwa ngephepheni azinagaranti sigcine emandleni sigcine empini
ilwaka mnandi impi efundiswa ishaya netafuleni
ilwa ngepeni ilwa ngephepha
ilwaka mnandi impi efundiswa ishaya netafuleni
ilwa ngepeni ilwa ngephepha
ilwaka mnandi impi efundiswa ishaya netafuleni
awilwa ngamavoti efundiswa amemeza unkinga ziyagibelana phezu kwezinye inkinga nobani ziyomehlela lezo nkinga ezangihlela yimi ngumencemence zayimunceza yimanzisa kwaphinde kwamunye ukiba bonke abamdinayo umfoka number 4 umpahla yamlunga ijulile ngoba iyabiza foshelele ngizalo umashabalala intombi yeswazi uma kwesikazungu ugwabini uhamashe wuye waphuma ngenona emgodini ngikuphicaphica ngosathane ulengele wena umthanzi lathi uyishiye ikati lakwandlovu cosicosi iyabelela yohlale ngimbongo baba noma awumina bamfundisa esikoleni yohlale ngimbongo baba noma awumina bamthumela esikoleni awumina ngashawe esandleni kwavuleka umqondo afundisa into engayazi agcina sengiyazi induku yami mina ngishaya ngayipeni ngihawula mina ngivika ngalibela awumina ngahlale deski ngafunda i-discipline ngafunda ama-manners awumina ngahlale deski ngafunda i-discipline ngafunda ama-manners abaholi bezepolitiki akhombana ngemini emaphalamende emva kwesikhathi sibabona e-TV bexawulana behagana ileli ipeni nephepha awumina nawe senzani
ipeni ncane iphepha ncane umsebenzi walo mkhulu
kushona tisha ngamfakazela
ipeni ncane iphepha ncane umsebenzi walo mkhulu
kudokotela umabhalane mbale mthini
ipeni ncane iphepha ncane umsebenzi walo mkhulu
awulingakuthatha libeke ema-ofisi
ipeni ncane iphepha ncane umsebenzi walo mkhulu
awulingakuthatha libeke phezulu
ipeni ncane iphepha ncane umsebenzi walo mkhulu ilwaka mnandi impi efundiswa ishaya netafuleni
ilwa ngepeni nephepha.